ngosini bantu basemlanjeni ekwabonakala inqaba kulizwe labo kwabo ababafazi babhinqa khona izikhaka zenkomo ezavela nentombi evela emhlabeni kwamadamare kwakuthiwa nguNozinga owathatha ngutata omkhulu bathi kuphwalo nasimbiza singamangqosini bantu basemlanjeni uthi yehake emangqosini sithi thingamangqosini ogaba odidibe ocihosha abantu bomlambo ye madoda ahlanganani ukuba le ntombi yanigwaza ithi zani ngeneno ngonje sithi kuye ke hayi ntombi nawufuna ukubhonga emzini asemangqosini ayingengelishwa rhamba ndini elibhilo sithi thingamangqosini ogaba odidibe ocihosha abantu bomlambo abantu kweli lizwe mangqosini ithi intombi ivukane ziyemkayi iinkomo zoyihlo rhamba ndini elibhilu mntomi umlambo nkosi enkulu atso into eyenzekalayo abantu bakulothokoloshe ophatha imbokodi emnyama uthi mayenzeke madoda uthi dibanani emangqosini ninabantu abantsundu ke ngathi ningamphendula yake ilizwe likatata omkhulu liyemka umangele umntana ukuthi kwenze njani nathengisa izwe lootata omkhulu bawo yemangqosini bantu basemlanjeni bothithibe mlambo ndini esithi ugqithwa ngabafazi bebhinqa izikhakha zenkomo esaziphumana ezweni lokuzala umfazi ephuma ezweni lamadamara siphathe iduku entlokweni zethu ngothi ngabanga ukuthi madoda izinto zihamba sizibona liyaphenduka ilizwa lakuthi iyakhomba le ntombi yehake makube exhosi makudeda ubumnyama kuvele ukukhanya yeramu